downloaded from my
website. Sky Sun, JJ, your turn. Ready, go. What's your name now? I come sango kalam for a shop bema. When I dress, I can bela fe ela. Avali zanguila no pisha wa chikwela. No kuya femu room, kui sala kofi blackout. Ava wenangu wafone kota ama tauti. Pela ko shisha, ubike pufi black label. Utume nyaspa, usoske fe plop. Yeah, yeah, techu ndelele. Ichichu mama chili flying up belele. If ya malavu, ndetalu kanga shadu. Kwa liwa kaka, kwa taka msango. Akalengo, ushiko no piamo. Nga kafi kafi kena, kafuwa kofi pamulu. Elo mpia, takashi fuwako sana. She only what night, that night if it up. Akalengo, ushiko no piamo. Nga kafi kafi kena, kafuwa kofi pamulu. Elo mpia, takashi fuwako sana. She only what night, that night if it up. Yeah, inepia malavu desana. Nadifuma mofini ni harivana. Batu yu, alevado dume sango. Utu somo tulenge, pia malavu inoko weke lamu.
My love,
one more. Don't mind me.